avunanyizibwa ku kikula kyaba Antonio enkulaakulana Betty Among avuddeyo n'agenda maaso n'okuba ng'atongoza enteekateeka egenda okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga basomesa bannayuganda ku butya bwe basobola okutereka ensimbi bokka na bokka mu kitabu ky'eggwanga kya National Social Security Fund NSSF. Enteekateeka eno agambye nti egenda kukendeeza ku muwendo gwa bannayuganda abatuuka mu myaka gy'okuwummula nga tabalina nteekateeka yonna yakweterekera gye basobodde okuba ng'ate bakolawo. Bino nno abitongoleza wali kubusaale Vocation Training Institute mu district ye Kayunga era nga agamba nti enkola empya eyaleeteddwa era enkola ya kalimagezi eyaleeteddwa ekitongole kino kya NSSF egenda kuyambira ddala bannayuganda ate bannayuganda bonna gye bali kubanga bagyettanira kubanga gya nkizo era egenda kuyamba eggwanga okutambula obulungi ministry.